kulibe nsembe pichelesa yokusa kwa inu mulungu tate kumantima wauka usweka ndiwo muza ulandila simu za ubebusa
mukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge mukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge.
I stopped my way for the second. I started to think about my life. Why in the color wali tima ndi wankasa ndika nyamula weti ndi kumaseva upasa kutabula akasi udolu wa muketo ndika pesa tula tima yamba pluto ndakwila nyasi chifuwa chofune chuma ndakala ngati muleme wezi waza mundima. I have made it far but only you were Chris. I see you, I make some mistakes, please Lord forgive me. I wanna be close to you but it's so many things keep on holding me back, but take my hand mundi londole le munjila yanu ndine kuchimwa ndikufunikila mau anu chonde mbuye musandipitilile chifundo chanu ine chindigwele muchisomo chanu mbuye ndisamile ndine wachimwa mbuye mundikhululukile mtabwela pamaso panu musichepesa ndimukonja pusindikila mphamvu zanga pazoka zalephela siningate kusipulumusa ndifuna inu mbuye yesu mundipulumuse machimo wanga mundikhululukile
Mailo, aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge amukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge
kati mwana wolo welela kwa inu ndibwelela ndikima wanga wopelewela mundiyelese ndisope ndipo ndisayela mundisuke ndipo ndizayela mundilole ndipe chimwemwe ndichisangalalo ndisayimbe ndiyangelo umo mukulemelelo chonde mufafanise zolakwa zanga zonse ndipo mundipase nzimu womvela kuti kundilimbise mundilole ndisisimuke ndisanasikile kuli chete ndikupempha chifundo chanu mulungu tate mundikonze zichito zanga ndimawu anu tifane muchiyankhulo chakumwamba ndiyangelo timvane velani pempelo langa musafulatile kupempha kwanga ndikuziwa mphulupulu zanga zili pamaso panu nanga ndingapite kuti kuzembela nzimu wanu poti kuli konse inu mumawona mbuye okhala kumwamba inu simukona ndingopempha mundikhululukile ndachimwa kuchimwila mawu anu ndanyozesa dzina lanu mbuye mundikhululukile
mukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge mukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne wachi mayondine uye mukuluruge mukami tuyu mailo aze pulodi gosani ne